mukwano ogwali bwaddala biwagunyoma n'ogusima enjala wampayiriza bingi byesakula nagumanya takera kuba nali nkwagala bebi you got to show me love wambi
Kirabo, gwe nyonza, towakana, gwe nyonza.